Sibashintshela ama flow awusihlale nabo goslo goslo sibashiye bekhala izinja zidla uphuthu asingene emini asiphume ebusuku awujuluka indoda la awunqamuka umbhede bayekelene sobashangesele sibakhiphele amadayimani sodavide shokoladi ngendayimani
Sunday.